Nothing I only fall.
What's up?
Tagging to back in I.
Hey, what do you want to bonga? What is my this and that?
What?
Cause what we got, they wish they had.
Never.
Now you're joking, missing down in the fuck. Jumi Kubachana, now where I wish I can't in my mind. And that's real. Nataka unye love when Niki Sema, I got you. And that is one thing you should remember. Yes. So, si baba isho na easy vitisho. Juni mimi tu na where had him wish. What's up? Let's go. Wivu hasira na chuki najua kuna wale hawataki tupendane basi ishu walike harusi ndo wajue kwamba situ wachane jutuli anza ivi zamani na tumai umenisikia my dear whenever you need me I'm gonna be right here
tera Mungu katuleta pamoja nani atutenganishe mapenzi ya kweli waone wa aibike bina wewe kama chanda na pete wacha waseme.
Yeah.